Momko.
Miaka 40 natafuta life, hey, mwenyezi nishushie wife. Nesha pigia kama 45, sote shida japokuwa knife.
Hit and run, pigia sepa. Hit and run, kula undoka.
Yeah. Natafuta wife material, mwenye sifa na vigezo kamili yo. Mwenye kiliza kusaka kama diri so, kila siku ye ni chaka chaka kama diri ho. Asiwe manzi wa bei ndogo, akiona magali ya lete shobo. Kumbuke mapenzi kama filter za Instagram ama pages za mbea. Asikurupuke kuposti kila tunachofanya, asa meki kosea. Na kupika isiwe shida sana, mchuzi nyama japo mimi ndondo sana rasta.
Maliza mabucha ukibadili nyama, wanawake wote ni sawa. Tazungukwa na mifupa na kamwe utokuta mwanamke bora tabia.
Na wazo nikogo nipate atakaye ni bamba. Mwusi kidogo mrefu mwembamba. Nyuma jajega kisado, nimdundishe dundishe karuna.
Hit and run, piga sepa. Hit and run, kula undoka.
We mtamu kama muwa natafuna mpaka fundo, fundo. Tupange marengo tuzesio kumariza mabando, mabando.
Type, type, SMS, dema kuchati staki kabisa.
No
fashion kutukuliza. Subir mujiza, fall, fall, daily and instant. Taka nguo mpya kajirushe Ibiza. Umefunga, umeshona container. Kiuno kama nyigo ya masauti kama wema. Na kupika isiwe shida sana, mchuzi nyama japo mimi ndondo sana rasta.
Maliza mabucha ukibadili nyama, wanawake wote ni sawa. Tazungukwa na mifupa na kamwe utokuta mwanamke bora tabia.
Na waza nigogo nipate atakaye ni bamba. Siki dog, mrefu mwembamba. Nyuma jajega kisado, nimdundishe dundishe karunado.
Hit and run, piga sepa. Hit and run, kula undoka. Au mzuri kama mama Amerikai, tamu kama mkari tena chai. Mapenzi mahawa zikinai, aminiwe saga.
Genius.